Si-Democratic Alliance liqhwabela izandla inyathelo elenziwe ngumphathiswa wemisebenzi yoluntu kunye nobuxhakaxhaka uMr McPherson sokukhulula imihlaba engaphansi kwesebe lakhe ekhululela kwisixeko saseKapa ukuze kwakhelwe izindlu abantu bakuthi. Sele kuyiminyaka zisenziwa iinzame phakathi kwesixeko kunye neli sebe ukuze le mihlaba ikhululelwe isixeko saseKapa ukuze sakhele abantu abangapha kwe-600,000 abakuluhlu lwezindlu kwesi sixeko. Sivuya kakhulu ngeli nyathelo kuba sizawuncedisa kakhulu kuba le mihlaba ingakha izindlu ezingaphaya kwe-67,000 ukuze kuncedakele abantu bakuthi. Eli nyathelo libonisa ubunkokheli kumnumzana McPherson and ke inkokheli ehambela phezulu neyenza izigqibo ezibeka abantu kuqala. Siyabulela.